studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Onon sakiraɓe heeɗiɓe studio tamani e oɗo saaha yo sakiki moɗo Ousmane Dicko haalantoon kabaruji gonɗi ɗo ɗi ƴewdi men Zane La Presse nun jiri wonani en to ɓoggi janɗe to caggal jooɗagol laamu hakkundejo kiidal o mo gaawo e menaka ooka ana haani laataade hannde ɗumne alkamisare nde gaawa ka noon yoga e guɓɓe ɓanɗe kaɓorɗe ɗe kañum e baali haalanana en ngana jaɓɓude e wi hooreɓe CMFPR2 wala fuu ko jannataɓe so wonaaɓe kewtu himmeji maɓɓe ɗi ndenno kawral heɓanooka keeña fayse kaddal waɗnooka heedi deruntinoo o mbaartu cadɗi ana batte wayde jaɓande laamuji hakkundeji ɗi o dardi guɓe caliɗe ɗe kadda e laamunkooɓe mali ɓe sukaaɓe wonɓe ley communeaji mali e lagine gonɗi dow keerol ngol ana yiɗi daranade haɓude e guyka daabaji faa warde kañum e sawkude hono baasiji ndenno ɓeeɗo sukaaɓe mali jahinoto laginoto yontere ƴaɓɓine nde yo ɗi goni kabaruji ɗi men jogani on bisimilla moɗon e dow studio tamani caggal jooɗagol hoorejo laamu hakkundejo kiidal o mo gaawa e menaka o ana haani laataade alkamisare hannden gaawa ka noon yoga e guɓɓe ɓanɗe kaɓorɗe ɗe kañum e baali haalanane en ngana jaɓude kaaldal keeña ngal noon sakitoraki kawral keɗɗana Mamadou Samba Seygo
tikitali kewɗina woodi bangal joɗingol laamu hakkundejo gaawo ñannde alkamisare nde fa hannde jon en kaɓorɗe fedde CMFPR2 iwaali nder gollirde assemblée région o fedde nden a fellitti hadde joɗingol yimɓeele laamu hakkundejo o horeɓe fedde nde kuliti wiide haalanane en gawɓe nettinaka e golleji ɗi imadaraji ɗi hooreɓe diinaɓe fof nafaali holitama wiide murtere golle kala gollirɗe ngallure nde na haani waɗede e on wattu goto o fedde wonde lurlinde CMFPR1 holliti jaɓande kabaru muɗum ɗiɗo immadaraji raaɓi ngallure Tumbutu ɗo yimɓele kawrtoyi to nokku gollirde keƴaɓe lamuɓe hono ɓe gawɓe ɓe kuliti mette mabɓe fewde e joƴingol laamuji hakkundeji ɗi fayotade hankin kay immadaraji ɗi na keddi noon nder ngalluji ɗiɗɗe ɗiɗo immadaraji nagaɗe tawane to kidal ton hoorejo assemblé région o juinama gilla ñande talatare nde
caggal immadara wayde jaɓande laamuji hakkundeji ɗi kaldal waɗino fewde e ɓeɓe jaɓalinoɓe ley ko hooreɓe diina jiiduna e maɓɓe ko ndenno kawral heɓaka e wi hooreɓe CMFPR2 hono taɓade ɓe taɓande ɓe piyanta hono yoppitinde nokkure ɗe ɗum nokku conseil régional o so ɓe keɓali jaabuji himmeji maɓɓe ɗi kanko Allah tir touré tindinowo hoore condi CMFPR2 wonko haalde Seku Gadioygo keɗoɗena ko mi e hoore paccitimi gongaya ila beete altinere miɗen nangi assemblée région o hande caggal nanɗe nokku o Seekuji gawo mobbo mawɗo Alpha Oumar Maiga mo gouvernement dardi yalla kaldal ana waɗa faamin joppa nokku o ɗum conseil régional caggal kaldal ngal wonko haalanane en e CMFPR2 kolliti gaɗane waajibi ɓe mbawali hokkude taƴoral laatagol komin darti ko ɓe jiiɗino min joppa nokku o tafen ɗum woni ko laataki e hakkille amin du ɗum laatata ko feewi ile jon fa min keɓa himmeji ɗi min darti ɗi himmeji yimɓe gaawo ɓe batte mumen ɓamri kaɓorɗe yo o kabaru woodi miɗen keddi e nangugol nokku assemblée région o kawral waɗali yo noon laati deruntino o wi immadara gaɗaɗo fa haɗa hono laatagol laamuji hakkundeji Tumbutu e gaawo wona ko neni ɗum e wi makko noon hono yarugol yeeso golle kawral ngal ana haɓɓodi e wirfagol laamu ley paale leydi ndi fuu keƴaɗo union africaine le mali ɗo o dardi guɓe sema murtuɗe ɗe keddo e haaldude laamunkoɓe leydi ndi ley taɓade du hono heeƴo daɗɗago ngo kanko Pierre Bouyouya wonko sefodi e mumini sende bou
golleji talkur kawral laatiki joingol laamuji hakkundeji na goɗɗum wawa fey huncande hoore himmeji homo fuu wakkati goto ana haani himmeji goto fuu wattane hakkille e wattu ka ana haani jaɓe golleji ɗi yara yeeso ko mbajami yimɓele guɓɓe ɗe yoɓe ɗala golleji joingol laamuji hakkundeji waɗɗe kañum ɗum ɓe jokka dartude laamiɓe wattana hakkille himmeji mabɓe ɓuri fuu himmeji mabɓe bangal ɓe dentina e golleji ɗi kon jiɗumi yo heeƴo golleji ɗi ko guɓɓe ɗe fuu kawri dow mum golle law
kala ko jiɗɗon famitade poɗe fay dow bemnaɓe Facebook na Twitter ɗo studio tamani malinkoɓe yanoɓe lawol guiɗiragu le leydi laguine nokku urula ngarti cakite yontere yabbene de yo dum hakilanta ko sukabe kominaji mali e lagne gondi do keridi fa be beedoro hono dole dabareji no guyka dabaji seldata kany e hunchido tidalaji tongidi e dow leedindi fa warde hono e jaguji hakkunde di janyeli kanko Suleiman Sidy be député kiddo gondo e fotal hande to kalanda to ardi do malinkobe beedu yanobe ton wonka haldi Ali Sidy be keddena ko Mamadou Sama Seku faccitani en
Gubo, yo kabaru tir Allahji de yimbe le gonbe der badade keridi joge e lamu kobe ledde mali e guine njottinta be buri fuf nyalade darnugol lumoji di bangi goddo dun daba majudo meeda ka yitede le ya fuf dabaji di no gudje pelle didde dawri kaldal hakune mabbe e lamu kobe be yalla nguka dabaji di no ngotta won annaji di min koliti be kalande wuybe nanni dabaji der leedi guine yo kambe lamu kobe be nanga dabaji di be tinno dun hubbidinde hono rojo mabbe leedi mali be eso wala ko hadata dun be nelda wuybe be der leedi mali yalla e bi totta lamu o non dun lamu kobe leedi mali be kani gollande be leedi guine be wana fi arande amen wadde ngal kawrital joni watta lawul tatugul ngana dun ngotobe dun
Kenya nyalanda aduna heesa nande pompier en yambinama do mali do golleji kewde ngadama yewde hono batuji fawarde e hollude yimbe ko wodi le gollirgal ngal fuladi fudu latima de do yontere e wi horeje mabbe o e be jogi hono tidalaji kewde hono wayde heñorde kaaki gollirdi kanyu e rafi be dorade andal lejande colonel Seydou Doumbia horeje mawdo protection civile do mali do wonko halde madame Koulibaly keddena mumdi sendebbu
tout au long de la semaine il y aura une série
yontere nde fu imma daraji ngadete bamako kany le region ngaji seeda fu jike da be lamu hebbi be leedi gombe le region ngaji kany le cercle ngaji di ana holli tawide jamare nde ana yidi gollirde haybugol yimbele wakkati joni o gambar mu eden kani tinnade faabude golleji ame le hitane 2016 netta min kebbi ko buri mobilaji nogay dum walda e muto ngaji e kulleji godde sembinoji golle ame kamin gala de kewde kambar mu mi don darda wattu fu e pabotobe be ndum balla ko lam ko watta kambe du be ngattan hakkile faabude mi bangal kaake golliddi kanyu e jande e fam salla mi dem bawa hunchande hore golleji ame ndenaagu
contre les catastrophes en vue de sécuriser nos populations
yimbe taton tapama fa daati sabe keddike ele ko cuma ko il ananguri lei hono gwana gurel godungol hon soppunu baleri e hirnaange bam ko do nayob o mabbe o ka wadi ko de ittan do boni dum hadi dum bonorede be do nayon yo sikkitaabe hono wujjudde dakiji se kirsa ele tunchunka
Union Européenne e Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
Sengarti ele kabaruji region ngaji meden keben famutan joko horeje chondi habatobe leyi anakaayi ila Kenya o jewoyi no worbe makko ngori nat jewede no worbe makko ngori nebbe moton o nokku o hokki ton tonuji ne sappo maro rewbe soldats heddibe leyi walde fawarde yaabe fowtore be hono walde ardi de dina dun walde ardi be dina darna mato tumbututo nen anda bado du temdere almami mabbo noddinowo miside yurobe le cercle ji joy region o wondube ile kenya e batule ngalurnde yo ho conseil islamique dadi de do dabere le fabondirde e centre pour le dialogue humanitaire dun gollirde kaldal e neddako o batu faba to hono dun itade du cagal wayde kawral le dina fukanyu e wayde dejinare le region o École vitre jenna hewti hono yone dadondiral gadangal le cap o yo dowun mergi jimi bomi kany e théâtre dadondiral gal wadi yo fa sukabe be benda hakkilaji woni latagol gal do dadondiral moobande arme meden hebi kasara lawol du nyande talataare ndedo le cercle en songo nokkudo hakkunu mudun e tesit yo kiloji chapan tati enayi nayo barmi di don be ka ananawni fa sanne be fu be nabama suudu doktoro gawo ka non e fu dum fu e tawede hollitama yo donnidu fa jappiti lati sababu odo kasara do kadule di do kabaruji hande kedde hedade fa hande yotere me anayeso